Jacko Beats.
Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Piti wakasajja lwazi nebojja munda zengonderera ngeri envu ali kunjaya gundi aliba wattimaira siri musonyi woyo okuva wewalungi woti ensi yange endala wewagikwakkulako oluyi
ndi muntu wa mirembe nnyama yekisajjula embeera kwe kukubuwa nti nakujira kakakofiira wenkolowooza ogamba sikese kusaba ojjukire na nno lyolunaku baffe lwe twasisinkana wenakujira keno sepeo wenkolowooza ogamba sikese kusaba ojjukire na nno lyolunaku baffe lwe twasisinkana.
Kakundiri ndikuwe mabutungu mwana tuboleka sikubuomi womukwano